Nobody moving till I say so. Ula bamba, kofuati maelezo. Wale wenye suti wanadharau malezo. Basi maonyesho ya leo ni ya mateso. Oh yeah, nobody moving till I say so. Sharp and pencil, bado fiki pendo. Bado hungry, stana nja ya tenbo. Paspa, Valentina, Shevchenko. Najituma wasiseme walisema. Naisema naifanya ndo siseme nilisema tu. Kipyego na wapita wanahema tu. Reality check na chana wanatema. Kuna kiviza wakati ya tushindani na watu. Sisi choka ni kisare neza fiatu. Pamba leather boots chini ni masiafu. Kuna mbuzi kwa zizi yoni sani ya chat. Paspa, Valentina, Shevchenko. Paspa, Valentina, Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle. Paspa, Valentina, Shevchenko. Paspa, Valentina, Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle. Dicky mean business, me keep account. Pound for pound, killer 20 in account. Pound for pound, killer soaking knockout. Pound for pound, na siongezi ata ounce. Nika hasho, no jasho, akili ndio maso. Kishindo siseme, unamchanga kwa macho. Griselda, mi blanco, muchacha, mi macho. Wababa, si wanafinya fe, mi macho. Yeah, less stress, more sunshine. More love, no hate, more punchlines. Miku jituma, mi ufanyi ata bloodline. So kunipima, ni kukalianga landmine. Before ni flatline, nazoza. Wana niombia, ni shuki, atangoja. Before maombi, zifika, atapoza. Tani pata kia Michael Komboka na slaughter. Paspa, Valentina, Shevchenko. Paspa, Valentina, Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle. Paspa, Valentina, Shevchenko. Paspa, Valentina, Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle.
Well, you're not a UFC champion, one of the best champions. It's very unique to watch you fight. Because you're one of those people where you kind of cleaned out your division. You know, I mean, there's no disrespect to your opponents. Some of your opponents, when I'm watching you fight them, I'm not thinking, are they going to beat you? I'm thinking, what are you going to do to them?